Wakati nga Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe ly'obuntu, nnyini ntebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission, omulamuzi Maria Muwangadi afawuza ati asabye ebitongole by'ebyokwerinda bikozese olunaku luno okwekuba mu ttooki ku ngeri gy'ebikolamu emirimu gyabyo ng'ababiri mu batambulira ku mateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu oluberawo nga 10 December nga bwe kyasalibwawo olukiiko lwa Mawanga Magatte. Maria Muwangadi ategeza ledio yembuga Kyabasa mujugumiza gwanga nti bataddewo emmeeza ey'enjawulo ku nsonga y'abantu abatulugunyizibwa mu kiseera ekya kampeyini naddala zino ezigenda mu maaso, n'asaba abeemulugunya baddukire eri akakiiko kaabwe basobole okuyambibwa.
Nga bino ebyakolebwa eggulu, twagulawo fayiro yaffe tuzze tukubira abantu bonna omulanga abaakosebwa. Abalina okwemulugunya kwonna bagende mu ofiisi yaffe eggulu bawandiike statement zaabwe. Obubaka bwange eri abakuumaddembe, mwongere okukola emirimu gyabwe n'obunywevu, naye nga mujjukira nti mu buli kye mukola ssemateeka agamba tutumbule eddembe ly'obuntu. Teri mulimu gwe muteekeddwa kukola nga temukulembeza okussa ekitiibwa mu banansi, kubanga muli baweereza b'abantu. Mulina okussa ekitiibwa mu bantu kubanga n'obuyinza bwammwe buva mu bantu.
Mu ngeri y'emu, Maria Muwangadia agambye nti bagenda kusigala nga balwanirira eddembe ly'obuntu ku bantu bonna kubanga gwe mulimu gwabwe omukulu.
Omulamwa gwaffe ogwaleero guli nti okunyweza demokulasiya, eddembe ly'okwogera n'okuwulirizibwa, eddembe ly'okukungaanira awamu n'abalala, eddembe ly'abamawulire n'eddembe ly'obutatuusibwako bulabe, mu luzungu kye tuyita security of the person. Eddembe lino terituweebwa gavumenti wabula mulimu gwayo okulikuuma. Wadde nga wabaddewo ebikolwa ebikyamu bye tuzze tulaba, naye kulaba okwange embeera tenasajjuka faaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu weetuli.
Abamu ku babaka ba paalamenti okuli omubaka wa Kakuuto Geoffrey Lutaaya n'omubaka wa Mawokota North Hillary Innocent Kiyaga bagamba nti tebalaba nsonga ereetera Uganda kujaguza lunaku luno ng'ate bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okutulugunyizibwa.
Mbadde ndaba ebintu ebibadde mukama wange Kyagulanyi gy'abadde akuba kampeyini, ne tunuulira abantu engeri gy'okubamu abantu emiggo, abasirikale betulowooza nti bagenda kukuuma abantu ate nga bakuba be balina okukuuma. Neefuna n'okweraliikira okulala nti mukyala Wangadia yavuddeyo n'ayogera kino ye nyininyini alina okuba nga yapioneering okwogera ku nsonga eyo, naye ali mu kutiisatiisibwa. Kati ne tulabira ddala ddanga eddembe ly'obuntu liri ku kigezo kinene nnyo singa tewabawo kikoleddwawo.
Olunaku lw'eddembe ly'obuntu mu Bugamba Uganda emisaanye okuzibwa kubanga kino kitebe kyakutyoboola ddembe lya muntu. Kiri omu kinkituwa iri gavumenti n'omukono gwa mbali mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. So the principle okukuuma eddembe ly'obuntu wabanga ate yalityoboola, you expect nothing. So olwo olunaku batujja ku kalenda y'ensi ezirukuza.